sweetie, baby, baby. Mauchamu chumbani na utundu Toto fundi Yani uochamu hata kwenye sakafu iyo Joto joto anipasali Afanya silali Girl you the killer Girl you the killer Girl you the killer
Go, go, go.